horta marka hore salaam waay idaacadda warsan 104 salaam waay bacdu salaam arrintu waa inay ku imaateen de aan way lahayn magaaway lamada kun ishanti bili todoba todobadii ayaa lahayn magaaw taraafikada lahayn magaaw bili todoba tumansheen inta kooy bay dhowi kooy ilaa waqtigaas idaatan way ka dhowlgalaay bay dhowo taraafikada ka dhowlgalaay wadanka nabad kaliya wadooyin markay de walbadan yaani qabsoomenta uu yahay walaakum mid qabsanaa kuma dhahay wadanka oo furbursanahay ilaa waqti dheer inuu dambe weeyti nabad kaliya taraafik inuu dambe weeyti oo dad yada musku deetiniino shirana gaadaana shirana waayna iyal wayn kooy baaburta iyal yar yar midayaan xurbaraan lagu saaraw seed aan lahayn in shal dambe weynaan kooy saas awdeeda adan ku hadali ee hoodii hindhoodatay walaa ku deedala ku soo bini kulli way maray waa inaan walba arintaas walba ku qobani hataa de tamam mala sel qoya laakin yaa kiyere raay wadi ay baabur tibiday ku reebi balaan tor baabur tul ku saaray ku reebi walaa isbu bari ay ku reebi walaa sam ku soo biishay laa wadalatan way roo jaay de hobi laay in gudin inaan walba dan kale ku qobata
gooradii taliya traffic-ka marka la eero dhinaca ciidamada traffic-ka magaalada Baydhabo ciidanka yarayeen markii ay kooyasi lama qof waran ku badanayeen magaalada Baydhabo ka horgalay hadii aanan qaldanayn marka ku waran dhinaca ciidamada traffic-ka oo wadooyinka ka horgalayaan may oo isbeddelay kashantay
way isbeddelay kashantay Baydhabo way taale sidoo control onka weyn kan heega marku kooyow kan heeg bokoolan bahaw kan heeg alablan bahaw sidoo as control on kubiyan ciidanka ay roog ciidankaas oo suubiyo ay baabarka ku gala magdisha ku gala oo salee bar baraw targetis baraw leesan shee baraw dadkii fuul baraw kii ku baha una tan lamaad jitii ka baha ama kalaam saas walaw yaa in roog alhamdulillah rabbil alamin warqadi buujo ay qalan shoo haysan saada baabarka gali hadii baabarka lanka lahayn gobolka lanka lahayn meel us injeed ee meel ku koy wala sawar sadaan targetis sawar sadaan lanka le war sadaan warqad way soo beena dhaqdhaqaaq socday ho oo saasay la soo bey tixiraa la soo bihay madan madan baabur hadii uu baxo fukada meel kale seeda waqti dhot baabuki saasi saasay taadi saata saasaj yaa wa soo biyaa kale le re arintaasi bugu in walay hooyne arwiin ee hoo guulween lagu deeray taa way hooy hatana saasay wado hoo bale inshaallah taala
goradi marka taliye traffic-ka way inta badan wadooyinka iyan xirsaaranta iyo nabadgelyada magaalo kasta adduunyada ku tirsan markii la fiiriyo suuqa magaalada oo kale waqtiyada qaar ama duhuradii mise iraad waqtiyada qaar wargaasi inay aad jaamayeen ama buuxayeen oo baabuuro isku dhex galaan dadkii baabuurtii 24 saac iyo hoonlanis wiiriyo marka kuwaran jarta qorsho gudaha suuqa traffic ka horgalaaso baabuurtaasi dadka shal ilaaliyaso wana shal hadaas
horta taraafika goob waa ka bari goob muddo feelo aw bariid inay badbaro suuqada way shal qiibiye aanu isgoosay seedayn aanu jidatay seedayn aanu suuqa sagar karayn marka shalku isku badan yahay dareemo haytan baabuurta magaalada baalo kun bajaaj yar magaalada ka badi maalintii 4,500 ilaa 10,000 ama 7,000 shiray dhikor aan aman kana lahayn bedeli lamada kun 7,000 bili 7,000 lahayn bedeli lamada kun tuma illa maada bili tuma illa maad yashilku wal dhamashay ku dhiyaa kun tuma yaan balaahayti tuma illa ma qofka dhamadeen afartan isid qofna ka dhaawameen marka inta kale walaa ta dhaawa nagti way jirtaa dhamashay dhaawanta sa jirtaa dhaawa oo fudud i dhaawa ulu sahayn maalanka sabab shirka dhiway way ilaahay ma tii shirka siin sidiyaw tuma i doorka soo dhamatay ma waa kale dhamashayna ma jirna dhaawaan dhaawa buuxsiyahay oo lagu xaliyay lagma saawi yahay maalin kastaba shirka dhiyo hay shirkaas yaa wasiyada limid ba ilaahay badbaado ka hoosay limid baadi kor ciidanka taraafikada 42 saayaan suriyi meel ka si jiritay ku suriyi maadaama walaay lanka tala galay ama mooto haadena qalabkii lanka tala galay taraafik lanka tala galay aanan hayn adey hatan kulli ba wadankii aan ka dhalday hakka barbar yahay soo baabuur sa ku wadaday hadii meel walka dhiyan aan ka meeradii meel hadii meel ku basan hadii walka dhiyan baabuur sa wadaday meelan seede shir ebiri in roog wareegaajay in roog walaasaan baqab alhamdulillah rabbil alamin hatta de kulay way malay hooyay in walbadan qobadi shirkii dhiyay oo jidatay la fadhis iskaasi ama dadkii oo dhamaaday la dareeyay lan dareeyalan walaasaan way taawi hooyay inaan walba qobadi taawi insha Allah ta'ala tan walaan qobadaay
gordi markii in gori tilaa kamaga caawiyad Baydhabo kooji wala saarti awamirkii idinti awlaad yar yar bajaad iyo umwada korn iyo baabartu ka salamad arimogasey waqtigaas aad saarti awamirta fulina
arantaas walba ma ku ful walba ma ful maadaama dadad isku dhigayeen way ku fulay bajaajadano iyalkeed wareedaw wiil fata iyal yar yaro wadaa largay laakiin sidii ma tii hor haytay dad kasmeer kasab iyal ay wadaayeen ee tambalaanto ruux saarayeen kureebi way kale wal ku qobday bajaajje midii magaalada ka badati oo arlaaba si yawnaagti yan fadeeni gudiga bajaajje tan fadeeni go'aan way ku saaray in bajaajje lam qibo la kashal weela ee ee biilig shal weela haa ba maalanto shageeyaan midii maalantii walaayay badeeno kun isanti nagaba hayaan oo hadii magaalada la maalanto la iska dhii magaalada meel shirmaan lahayn yefu go'aan ka sajeedi tatiyan hanjeedi ilqaadayaan ee ee biilig shal weeli wilbatan ee ee biit matan wakilatan gabalka jire dad oo wajale uryaamo isku ay ilaahay waldadi dadkaas uryaamo isku ayna boos aan suubin walle raaw jiye lan suubi hatu waad ku leeyba hanoon maalanto shagay hanoon maalanto shagay haa maalanti shagayow ee shagalante baawsi isku ugu jisaan suudu dhagadaan walaay horan maalanka sa shagayow ku faa'iido badan halayn wilba way ki leeyin ama dheer salaani walni feel haati ee walaay lama maalmo shagayn hal maalanka helo ayna leeyin atan ku leeyba ilaahay taa kraali aran furlan si wadahan waana hadda barato boqot walba oo qoban hatan way kala fado haye baabuurtan oo bajaajada leesan malla lees way yaakin yar yar ka shal baxayaan inaan way faday kulatalada wasaaradda gaadiid irkii dhaw kulatalada oo leesan leengoy unugto man isiyeed ama salabaatun kar leesan malan gooy kor dad way ka shal baxayaan hatta shalay way ku aan ka deedan sanaynay in inta jeey ku bilaawta leesan ka hadlashaan oo yaalki yar yar lukure iyo dad mas'uulan qaado korne walaalna lukure waatan go'aanka inay hoobi lahayn gudiin
okay hadii awamirta si saartano awlaad tumishan sin tumisiisin wal qiyar mas'uuliyadan qaado korne leysan go'sada korne sin yartan dadka qaar ee kaliya wala in badayna dad xeer tabareed armogasay ku fikirtana sida dad lukuyaaw qof in qoyskaasi isoo ka tirsin hadii arintaasi ka dhagaadaan saameynta ku waldaas
eediyad aan ku fikirin ma kulan fikirin baabuurta bijaajada beeshad beeshin taargi leen beeshin taarga mal lan way adragaas ay niyo de tabarahay ay tahay raw lan ka tabarta uf ka sabab sam sam si tabar seel ka maamulay uf ko way kare lama bulado ku tabaa bulashade uf ko way kare hal bulado ku tabaa bulashade uf ko isbuu ko kare uf ka sabab baad ku leen dadka ma ka tiig sidoo koro wadanki barowgde uf ka sabab si isbu jiri isaga kale qabala yala ka qabala haano walan keediye lama bulado walan keediye sidoo bulado walan keediye anti waqtu waa sadoob iyo waqtu wal suuqsi qabiyo sheenano baabti on fariin ku suuqsi du koran waan hoob alle ratin kuli saalay ki wadaan wala tilli kasabaayo weel ma weel ra ma weel alle ree laakin sanduli oo ma muqmal sha lagaa oo mee akhtiyaa soo la kadee ma soo bis korta ma wala koy korta amaane go soo korta aan dhere waqtaa soo garan waqti oo go saan dhereen lugsi oo balle insha Allah taala
okay shaqada si ku dhahayto ama shaqada ku dhahayto traffic-ka iyo wasaaradda gaadiidka shaqno oo si toos ah isku hoos kooyano isla shaqeeyaan maadaama awaamirta mararka si hasaarsan wasaaradda gaadiidka iyo inta badan shaqadu ku mid ah
wasaaradda gaadiidka iyo saraafka saanooska ee horta hadii aan keen ku sheekoy nabadgelyada Ilaahay soo koray walbanaaska ee turtur yar la yiraahdo boolis way yiraahdo turtur yar haana traffic la yiraahdo turtur ilaa traffic isku abi isku hooyo geekan haano turtur yar naade barna haano traffic naade horta si shaqeeyaan wasaaradda gaadiidka ee meelaha ku abaabulantay wasaaradda ku abaabulantay meelo wada shaqayn faa'iido u dhoweyd ama gobol haato ama degmo haato ama nabadgelyo haato ama taraafik haato ama tuur haato dad wada shaqayno wada siladaayo seelo weelase walan qobade gobolkaasi gobolkaas banaawta seelo kuba eraan maay lam lam gooni jeen shoro ay mihiini
kaliye wali argaani magaalada dhaqtiye baabuur qaar oo dad la kasaayo wadidan oo tan lahayn leysan ama taarkin lahayn magaalada ku dhan socdan armogosay taliska taraafikada ama wasaaradda gaadiidka may walan qowdo waan dadka qaarna in badan la ka cadaadiyo inay leysan ku goosadaan
horta tan atan in ka doorano wiilba tiirida saaran way taa taargeti leysanka horta bi leysanka baabuur mila qofka leh qofkan hoobu si leysan banahay Soomaali miis wala ka jira sababtoo ah atiga qofka dismeel ka dhimada jeeb shaadiyad buuxan ku biinay leysan koobada ku biido koonka aftirshay in magaaji in meel ka dhaladi wala dhanba ba sheegay hadii isla waasan lahayn Soomaali nimis isla bani aadamis wala ka jira tan hatan in ka torno oo jiro nusaarna ta kasoo noo eta baabur leysan i taargan lahayn in meegaalan bay doon kasoon ama weenadoy ama yaraadoy baabuur ee weyn kiyer gaar dhimir ama gaar gacan weyn kuunad ana tare in kuunyi gaar gacan keri wal taarga an ilaysan lahayn waxa jeeyahan hoob ilaahay nimudin in baydo on ka dhagan waa koofar garbe taarget in lahayn ama leysan ka leysan koofar galbe la milata tiran baskule baabuur saasan aan imi galan ka dhagan faadan insha Allah ta'ala waan taatiyay taladi yak jarna tanguulin baniyinka muhiimsan oo ta abniga meel kasta ama gobol haato ama degmo haato ama amniga haato tanuratan isu koynay waan arantay weyn lukubla oo saadana baabuur ko fargalbeed ee tooga oo taargi leeshan la inimi galban ka direen hoob ilaahay daasa rajaa
ee gargaan ya kan kiyar erti ilaayo ina tare gargaanka taarki ku fadaasan
gargaanka naftitiis tad aan tusu buuqa ta taraafka tadana ka tusu gargaanka naftitiis way sheegasa taraafka buuq way sheegasa in gargaanka naftitiis likiri kor taargi likiri kor oo gaardemeerka likiri kor oo baaskiilka likiri kor oo fariinlan soo bi kor nal hori gidaa lug soo bi kor sheegas ee organada oo taraafka markay de kuleeyba hatta ul koon kulijeedii hatta baabur haa oo wal sheekh ruga haa yadan sheegu haa ma hatta laa tikaas weeda mille laakin way keen sheegu haa mas in sheegu haa dadweynaha ka nool gobolka bay oo in sheegu haa ama koofar galbeed lukubilaa oo saadan baabur taarki ii leysan lahayn bay dhoma ka shagayow dadka masuulinta oo baaburta weedan waa in sheegu haa hadii baaburta qofko leysan lahayn yahay diitan wado baaburta ee loo qobday meel ay rkoortan baabur lan leysan lahayn bay dhoma ku weedow gobolka bay taargi leesan lan lahayn koofar galay ma ka dhagaa wax tafsiin sheegay insha Allah ta'ala wada
marka hadii arimtaasi ka dhiga adeegan ama la fuli way ama meertisan hasaarteen taarki baabuur lan ee magaalada ka dhaharatan amil qofdad leesan wadan artan may oo talaabo isiin qorsheysa
wallahi wallahi mutaysadaan lagu qaaday waatan hada si saata lagu qaaday raamul qof kasta waa is mutaysad qofkii samaamuta isoo samaanta la kala dhaqmay lanki humaamuta isoo humaanta la kala dhaqday anoo hatan kurdigaane saligi sal walaan ay arkoon qof alla walaay mutaysa samaan iyo humaan wala fele kala dhaqday laakin qof ko shiriis me iyo bab way jeela ilaahay hoob ka dhaq in samaanta la iska qaadan oo la hadla galo fadahay qof ka sabri ba tiin fiye ku yar walaay mutaysa in la qaado hoob alle
okay tali ee dama santu markin ka dambayti madama talihi traffic-ka gobolka baayada inta may baaxe indir lahayti dhammaan jaadiidka shaqada disan iyo shacabka ku nool magaalada Tambaydaba
oo dhammaan dad umada Soomaaliyeed meel bi rooqda koofar galbeelaha tan meel bi rooqda oo ay salaamay boqolood ma fat quraan ilaahi salaame ilaahi way ku rajeey aafamaad ee amri dheeri ibaad ilaahi ku rajeey olki ilaahi nabi dhan ki bedelo aafamaad ilaahi siyo abaarta baro ilaahi bedel ilaahi ku tooge taas ilaahi tuugee ilaahi nu aqbal mad kale way ka baaqo haa meel ka meel roogan qof ku shileys wal masuubiyow hadii ad uliskaal meesada ama langwiin ii langer ulmi aam masuuli walan ka to hadii iskaal meesada wala lugu bade way codsado haa waan ka baaqay dadka Soomaaliyeed oo degil imrif ah madigil imrif ah dadka Soomaaliyeed ah oo koofar galbeed ah oo koofar galbeed ah dadka Soomaaliyeed ka dhagan bay dhugay ka dhagan umad baan ka dhagan ma im hatir ka dhagan gaali muslim ka dhagan lamba ka dhagan wadanka ka dhagan way ka baaqay waan codsado haa ani hoogliska soo walaay doorno luskoobada walaay sana liskarbobada qolni qof qolayni nin kusuna ka soo soo beelan arqof qof koosheelis wal masuubi kor walaalnimadii bani aadam liskiigsada oo walis liqobdo yaa ngidi waay